Yeah.
I'm at Zen Radio com. Super vibe.
Thanks in my life. We are. Yeah, we. Yeah. Star music.
Grimity on the board.
And in a mangido hapo banganezo yimba ena sama vomeranzi nalezo yimba anduye na goma na ndigamba zambili ya kutindinga funa kulo walwe minati Yahweh, 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 mundi masurire Yahweh, 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 mundi ziwe sekoa ndi masoka anji amena kundisacha kuti ine teile ndisingo putika ndi masoka anji amena kundisaka kuti ine teile ndisingo putika chifukwa zindu zanga ine sizuyenda mwina pali wina nanditemberera yawe 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 mundi masulile kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kodi ninalakwira ndani akuti ndizivutika chonchi akulikose komwe ndingapite ine masokari yakuma ndisata ine yawe 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 ndifuna nisiwe yawe 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 ndifuna nisiwe ndifuna nziyambe kuyenda yawe yawe ndifuna ndipeze mutende yawe yawe kazi yakafuna kupanga chipongwe samachedwa iwo kukupanga chipongwe pena ndikumazifusa ine akuti ndina bado banji ine kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena mwini wake ndina bado banji ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe kapena pali wina nanditemberera ndifuna nisiwe ndifuna nisiwe.
www.amadzambiri.com